Yeah.
I spend my days and my nights with you.
I miss you.
Ooh, yeah. Spend my days and my nights with you.
I told you.
Oh,
it won't be a cool
my day. Days and my nights with you. Oh, baby. Spend my days and my nights with you. Oh, baby. Spend my days and my nights with you. Yeah. Oh, baby.
Nali mmanyi ez'omulungi ng'era mmanyi yeza kusingira eliiso lyo endabika gye ntegeerayo yayitawo gwe waliyo nkola n'amaanyi saba mukama ze mbere wuwo nali mmanyi yeze ndimu ebirungi ng'era mmanyi yeze ennyumya ebirungi biseera byange obudde byo bwe mbigattagatta mbibalamu lwa sikulabye nze sirubala sirubala bawala bangi tubalaba high heels bazikuba shot ku shot bazisala naye ntegeera y'olukyula bali mu town tuli mu town rhymes kuba tulina sound gwe wotali eno tebinyuma
my days and my nights with you. Oh yeah.
Yego munga zanya nawe nga we nyimba nyimbira gwe zino ntalonga nwanira gwe kati nzuno kabira gwe zino nsimbi zikolera gwe ne bwe ndotera ndota gwe ndota gwe louder.
My days and my nights with you.
Zemmanyi nga bw'onyiiga zemmanyi bw'oseka nsaba batuulabe ekika ze nkutwale beetuge bulamu bungi bw'olina nange tuzimbe kalina g'oli nange nange nyumirwa naawe ze naawe tulumya bangi
my days and my nights with you.